Ku dalilaɓe, Sura ɗiɗi, aya sappo e nayi, yaaki cappanɗe nayi. No Biturus waajiniri. Sey Biturus ummi, kanko e lilaaɓe sappo e go'o, ɓe ndari, o ƴefti honnonde maako, o wi'i hawrituɓe ɓen, onon yahudanko'en e jooɗiiɓe nder Urushalima fuu, nane ko mbiyaymi on. Mi hokkay on ma'ana fii ɗum. Yimɓe ɓe naa ɓe jaruɓe no kammiiɗon, ngam jooni ɗum subaka, njamdi joweenayi. Ammaa raa ko annabi Yowel wi'i Allah wi'i, nder balɗe cakitiiɗe ko duuniyaaru de'a, mi hokkay yimɓe fuu ruuhu am. Ɓiɓɓe mooɗon worɓe e rooɓe, ɓe ngaajinay habaru am. Kori'en mooɗon ngi'ay wahayu. Ndotti'en mooɗon koyɗay koyɗi iwayɗi to Allah. Mi hokkay maccuɓe am worɓe e rooɓe ruuhu am nder balɗe ɗen, ɓe ngaajinay habaru am. Mi hollay fii kulniiɗum e dow. Nder duuniyaaru bo, mi waɗay alaamaaji kulniiɗi, waato ƴiiƴam e hiite e curka ɓaleha. Naange wartay nyuure, lewru bo woojay bo ƴiiƴam. Fuu fii ɗum waɗay, ko nyalnde joomiraawo mawnde teddunde wara. Nder balɗe ɗen, koo moye torii joomiraawo hisnamo. Joomiraawo hisnay mo. Ɗon maa Biturus wi'i, yimɓe Israa'iila, nanee boliiɗe ɗe. Allah hollii on suɓii Yeesu Najarenkeejo, ngam o hokkiimo bawɗe huuki kuuɗe mawɗe e kuuɗe kayɗiniiɗe e alaamaaji ɗi o waɗi nder mooɗon. Onon e ko'e mooɗon, on anndi ko waɗi. Fuu enon on koccitiriimo nder juuɗe kalluɓe. On ngaɗii ɓe ɓilimo dow gaafangal, ɓe mbarimo. Fuu enon, non Allah sirii ɗum waɗira. Ammaa Allah umminiimo diga mayde, wurtinimo yenaande, ngam mayde waawataa jogaaki mo. Ngam annabi Dawda metii dow Yeesu Almasiihu wi'i, koo nde emi yi'a joomiraawo Yeeso am, walaa ko kulaymi, ngam emo wondi e am. Ngam maajum, ɓernde am e nana belɗum, emi welwelta, koo nde mi neɗɗo maayayɗo, mi jooɗodote e ɓernde waltiinde. Ngam a alataa yonki am nder yenaande, a alataayam, min caniiɗo maaɗa mi nyola. A holliiyam ɗate ɗe tokkaymi mi heɓa yonki. Taa wondi e am, mi nanay belɗum ɗuɗɗum. Biturus ɓeydi wi'uki, banndiraaɓe, almi wi'a on goonga. Maama meeɗen Dawda maayi, o uwaama, yenaande maako e ɗon haa hannde. O annabiijo, e mo anndi Allah waɗaniimo alkawal hunii wiwki, goɗɗo daga nder lenyol maako wartay laamiiɗo, waato Almasiihu. O yi'i ko waroyta Yeeso, o metii dow ummaaki Almasiihu daga mayde. O wi'i Allah alataa Almasiihu nder yenaande, ɓanndu maako bo nyolata. Almasiihu on woni Yeesu mo Allah ummini daga mayde. Min fuu e min ceydii ɗum. Allah mawniniimo, jooɗiniimo junngo muuɗum nyaamo, hokkiimo ruuhu muuɗum no o waɗunoo alkawal. Kanko bo o hokkii min ɗum. Kanjum woni ko ngi'oton e ko nanoton jooni. Ngam Dawda yahaayi wuro joomiraawo ton dow, ammaa o wi'i, joomiraawo metanii Almasiihu jeyɗoyam, wi'i, jooɗa e junngo am nyaamo, naa mi waɗii wanywayɓe maaɗa, ngartii to njowataa koyɗe maaɗa. Ngam maajum, haani yimɓe Israa'iila fuu tabbitina, Allah suɓii Yeesu mo mbarɗon dow gaafangal, warta Almasiihu jeyɗo laamu. Nde ɓe nani boliiɗe ɗen, ɓerɗe maɓɓe taƴi, ɓe mbii Biturus e lilaaɓe horiiɓe, banndiraaɓe, ɗume min ngaɗata? Biturus wi'i, koo moye mooɗon tuuba waɗane baptisma nder innde Yeesu Almasiihu, ngam keɓon yaafaneeki hakke mooɗon. Nden Allah hokkay on ruuhu muuɗum caahu, ngam Allah waɗii alkawal muuɗum ngam mooɗon, e ɓiɓɓe mooɗon, haa e yimɓe woɗɗuɓe, e koo moye mo Allah meeɗen noddi warato muuɗum. Gaɗa maajum, o waggini ɓe e boliiɗe ɗuɗɗe, e mo torooɓe, e mo wi'a, kisnee ko'e mooɗon, daga jaamanu kalluɗum ɗum. Nder aayaaje ɗe njannguɗen to gaɗa, en nani, no Allah joomiraawo jippiniroy ruuhu muuɗum dow tokkuɓe annabi Iisaa. Nde yimɓe jooɗiiɓe nder Urushalima e garoyɓe ngam humta ɓendol alkamaari ko Pentikos, nani iido jippoyaaki ruuhu joomiraawo be ngari to tokkube annabi Isa sey be nani e be metira demde fere fere de be nani tokkube annabi Isa e meta der demde mabbe e be meta dow kuude mawde mawde de Allah jomirawo wadi sey fi dum haydini be be ngadi ka jam jam tirki e be bi'a dume woni ma'ana dum en nani wobbe bo ngadi ka jaluki tokkube annabi Isa e be bi'a ay guiki no jam be njari be ngilti gam non der ayaje de janguden do en nani no biturus e tokkube annabi Isa sappo e goben ummi ndari sey biturus ardi do mabbe efti hononde mudum sembe wi'i onon yahudan ko en e jodi be der urishalima nane ko biyaimi on mi hokkai on maana fi dum ko nanoton seko wala bende iti shiru gam be nana ko biturus biyata be aya sappo e jowi biturus wi'i be yimbe be na be jaruno kammidon gam joni dum subaka jamdi jowenayi tan dum e holla en cerel ngel Allah jomirawo jippinoy ruhu mudum der tokkube annabi Isa dum subaka jamdi jowenayi der al'ada yahudan ko en bo e cerel ngel be ngewayi ko jetaw hakko wi'e be jari nguikino jam gam non biturus holli jalay bebe wiki be jari guikino jam na guikino jam be jari wadi e be metira demde fere fere amara ko wadi aya sappo e jowego yaaki sappo e jowetati biturus wi'i amara ko annabi yowel wi Allah wi'i der balde cakitide ko duniyaru rea mi hokkai yimbe fu ruhu am bibbe modon worbe e robe ngajinai habaru am kori en modon giay wahayu ndotti en modon koydai koydi giwaydi to Allah mi hokkai maccube am worbe e robe ruhu am der balde den be ngajinai habaru am to en jangi der deftere annabi yowel sura didi aya chapande didi e jowetati yaaki chapande tati e didi en nanay ngal alkawal ngal Allah wadi ngal lildoki ruhu mudum gam non do biturus e tabbitinana yimbe be ko be nanata e ko be ngiyata dum hebbinki alkawal Allah jomirawo de meti der honduko annabi yowel duubi duddi ko dum wada biturus e tabbitinana be naguikino jam be jari amma un ruhu Allah jomirawo hokki be bawde metuki der demde fere fere gam be metana be dow kuude mawde mawde de Allah jomirawo wadi gam hisniki bi adama diga hakke lalle yahudan ko en wala no jeddirta dum gam e be janga defte annabo en e be bo andi alkawal gal Allah wadani tokkube dum gam non wala no be jeddirta dum aya sappo e jowenayi yaaki chapande didi e go'o Allah jomirawo dawti wiki mi hollai fi kunnidum e dow der duniyaru bo mi wadai alamaji kunnidi wato iyam e hite e turka baleha nange wartai nyure lewru bo wojai bo iyam fufi dum wadai ko nyande jomirawo maunde teddunde wara der balde den komo e torido jomirawo hisnamo jomirawo hisnaimo to Allah jomirawo e meta dow ko wadata e reirde duniyaru owi mi hollai fi kunnidum e dow nange wartai nyure lewru bo wojai coy bo iyam der duniyaru bo Allah jomirawo wi wadai alamaji kunnidi wato iyam e hite e turka bale hawangai bandirawo am bononno nanden do nyandere irde duniyaru dum fi kulnidum Allah jomirawo wi nange hokkata jaygol mudum duniyaru wartai nyure balere lewru bo wojai coy bo iyam dum boyi ay hite e turka baleha dum e tabbitinana en nyande dargal duniyaaru ndu ngi'eten ndu Allah jomirawo halkiraindu hiite. O bo tagay duniyaaru hesru to o joddoto e kuloɓe mo e gaɗoɓe ko o yiɗi ɗum haa abada. Gam non bandiraawo am, asiriyake ko nde nyande wara. Aya chappande ɗiɗi e go'o, Allah jomirawo waɗi alkawal nder balɗe ɗen ko moye toriiɗo jomirawo hisnamo, jomirawo nanay tornde maako hisnamo. Gam non Allah jomirawo liloyi annabi Isa gam hisna ɓi Adama daga kiita muɗum garay ka nyalde jaangu. A tokki laawol ngol Allah siriyi gam hisnuki ma diga hakke maɗa e kiita muɗum garay ka nyalde jaango. Jomirawo waɗi alkawal ɗo ko moye toriiɗo mo gam hisa diga kiita kan ɗon garay ka o hisay. Ko moye tokkuɗo laawol ngol o siriyi barka annabi Isa o hisay. Bandiraawo am, a tokki laawol kisndamgol Allah joomiraawo siriyi, a siriyake gam nyalnde darngal ko nyalnde kiita. Siri ɗum gaɗataa bo woni tokkoɗaa laawol kisndam njaɓaa ko Allah joomiraawo waɗanima gam hisnuki ma diga kiita muɗum garay ka nyalnde jaango. Waato kolooɗaa annabi Isa mo o liloyi gam hisnuki ma diga hakke maaɗa e kiita maako garay ka nyalnde jaango. Nder annabaaku ɗum e woodi fii ɗiɗi, o wi'i o lildowai ruuhu maako nder maccuɓe maako worɓe e rowɓe, ɓe bo ngaajinay habaru maako, waato ɓe ngaajinay laawol kisndam diga hakke e kiita Allah garay ka nyalnde jaango, ko nyalnde kiita kan wara ko bo ko duniyaaru re'a. Gam non ɗum ko nanta bandiraawo am, Allah joomiraawo e holluma laawol kisndam diga hakke maaɗa e kiita maako garay ka nyalnde jaango. To a jaɓi a hisay diga kiita Allah garay ka nyalnde jaango, to a wanyi bo ɗum e holla a suɓani hoore maaɗa halkere. Fii ɗiɗabum woni Allah joomiraawo wi'i ko nyalnde darngal ko bo nyalnde re'uki duuniyaaru o hollay fii kulniiɗum e dow, ɗum bo yi'ay alaamaaji kulniiɗi nder duuniyaaru. Annabaaku ɗiɗabum ɗum heewaayi taw, ammaa alkawal lildoyki ruuhu muuɗum gam ɗum waajinana yimɓe habaru Allah e laawol muuɗum gam hisnuki ɓii Aadama diga hakke heewi. Diga jaamanu annabi Iisa e lilaaɓe muuɗum haa warki hannde e ɗum waajina habaru belɗum, e ɗum waajina habaru dow laawol Allah ngol hisnuki ɓii Aadama diga hakke e kiita muuɗum garay ka nyalnde jaango. To a nani a jaɓi a hisi, to a nani a wanyi jaɓuki bo a halkay. Aaya chappanɗe ɗiɗi e ɗiɗi yaaki chappanɗe ɗiɗi e nayi. Biitrus ɗawti wiiki, yimɓe Israa'iila nane boliiɗe ɗe'e, Allah holli on suɓi Yeesu najarankeejo gam o hokkiimo bawɗe huuci kuuɗe mawɗe e kuuɗe kayɗiniiɗe e alaamaaji ɗi o waɗi nder mooɗon. Onon e ko'e mooɗon on anndi ko waɗi. Fuu e non kokkitirɗonmo nder juuɗe kalluɓe, on ngaɗii ɓe ɓilimo dow gaafangal ɓe mbarimo. Fuu e non non Allah siryori fii ɗum waɗira. Biitrus e tabbitinana yahudanko'en ɗo no Allah e hoore muuɗum suɓi annabi Iisa o warta kisnoo ɓii Aadama diga hakke e kiita muuɗum garay ka nyalnde jaango, e laawol hokkukimo bawɗe e waɗuki fii kayɗiniiɗum e alaamaaji feere feere nder maɓɓe. Ammaa fuu e non ɓe koolaaki annabi Iisa o lilaaɗo Allah, ɓe koolaaki annabi Iisa woni kisnooɓe diga hakke maɓɓe. Gam non ɓe kokkitiri annabi Iisa to juuɗe halluɓe, waato yimɓe naa yahudanko'en, ɓe ɓilimo dow gaafangal ɓe mbarimo. Ammaa fuu e non Allah joomiraawo e hoore muuɗum siriyi non waɗa, gam enon Allah jomirawo siri annabi Isa hisna bi adama diga hakki e kita mako garay ka nyande jango gam non de be bari annabi Isa aya chapande didi e nayi wi Allah ummini mo daga maide wurtini mo yanande gam maide wawata jogaki mo do Bitrus e holla yahudan ko en ko de be bari annabi Isa amma Allah der bawde mudum ummini mo gada balde tati Allah jomirawo bo holli annabi Dauda maide annabi Isa e ummaki mudum diga maide ko mafi dum wada gam do to jangudin aya chapande didi e jowi yaaki chapande didi e jowe tati wi gam annabi Dauda meti do Yesu almasihu wi konde e mi ya jomirawo Yesu am wala ko kulaimi gam e mo wandi e am gam majum bernde am e nana beldum e mi welwelta konde mi neddo ma yaydo mi jodo doto e bernde waltinde gam a alata yonki am der yenande a alata yam min tanido maada mi nyola a holli yam date de tokkaimi mi heba yonki ta wandi e am mi nana e beldum duddum do Bitrus e tabbitina da yahudan ko en ko Allah jomirawo holli annabi Dauda dow maide annabi Isa e ummaki mudum diga maide gam annabi Dauda lamido Isra'ila mo denno Allah jomirawo der bawde mudum holli mo maide annabi Isa e ummaki mudum diga maide to en jangi der jabura sappo e jowego aya bo jowetati yaaki sappo e go'o en giyay dum annabaku dow maide annabi Isa e ummaki mudum diga maide aya chapande didi e jowe nayi yaaki chapande tati e didi Bitrus dauti famtin kibe wi bandirabe almi wi on gonga mama meden Dauda mai o uama yenande mako e don ha hande o annabijo e mo andi Allah wadani mo alkawal huni wi wiki goddo daga lenyol mako warta ilamido wato almasihu o yi ko warwaita Yesu o meti do ummaki almasihu daga maide o wi Allah alata almasihu der yenande bandu mako bonyolata almasihu on woni Yesu mu Allah ummini daga maide min fu min chaydi dum do Bitrus e famtina yahudan ko en be pama ko Dauda wi der jabura sappo e jowego aya jowe tati yaki sappo e go Dauda metai do hore mudum amma o metu do maide annabi Isa e ummaki mudum diga maide Bitrus wiibe bandirabe am mama meden Dauda mai yenande mudum bo eni ha hande gam Dauda to dow hore mudum metuno da kanko ummi diga maide da bodum yi ata yenande mako amma de yenande mako eni ha hande gam non na dow hore mako meti amma Allah jomirawo holli mo ko woni Yesu wato maide annabi Isa e ummaki mudum diga maide Bitrus wiibe minon wato Bitrus en Sheida ke lalle Allah ummini annabi Isa diga maide. Gambo nonno janguden to gada ummaki annabi Isa diga maide. De Bitrus en jahi yanande den, betowai annabi Isa nderi maire. Seli kafani tam betowi. En nani, annabi Isa bo e hore mudum, wadika wangankibe gada ummaki mudum diga maide. Gamnon, Bitrus e tabbitina nabe lalle annabi Isa mo be bari dow gafangal Allah ummini mo diga maide aya chapande tati e tati wi Allah maunini mo jodini mo jungo mudum nyamo hokki mo ruhu mudum no waduno alkawal kan ko bo o hokki min dum kanjum woni ko jioton e ko nanoton joni do Bitrus e tabbitinana yahudanko en na guyikinojam ko giya be jari be guyiki. Amma unkugal ruhu Alla jomirawo gam Alla e hore mudum wadi alkawal lildoyki ruhu mudum to tokkube annabi Isa. Gam non gada mayde annabi Isa e ummaaki mudum diga mayde e yentuki mudum tondow. Alla jomirawo maunini annabi Isa jodinimo jungo mudum nyamu. Alla jomirawo bo hokki annabi Isa ruhu mudum. Kanko bo o lildoy dum der tokkube mo bo nonno wadannobe alkawal. Gam non bi'obe tokkube annabi Isa no jarguykinojam guyki. Na non ruhu Alla jomirawo hokki be bawde metirki demde fere fere. E be bo banginana yimbe kuude mawde mawde de Alla jomirawo wadi gam hisnuki bi adama diga hakki. Aya chapande tati e nayi yaaki chapande tati e jowi. Gam Dawda yahayi wuro jomirawo tondow. Amma o wi'i jomirawo metani almasihu jeidoyam wi'i joda e jungo am nyamo na mi wadi waywaybe maada ngarti to jowata koyde maada. To en jangi der Jabura darigo e sappo aya go en nanay dum annabaku. To Bitrus e tabbitinana be aina annabi Dawda genti tondow to Alla jomirawo. Amma annabi Isa Alla jomirawo holli Dawda ko wi annabi Isa wiki jomirawo metani almasihu jeidoyam wi joda e jungo am nyamu na mi wadi waywaybe maada ngarti to jowata koyde maada. Dume woni maana dum? To e tabbitinana en Alla jomirawo maunini annabi Isa hokki annabi Isa bawde hitaaki nyande dargal wartiri annabi Isa kitoto da nyande dargal. Gam Alla wi annabi Isa do joda e jungo am nyamu na mi wadi waywaybe maada ngarti to jowata koyde maada. Maana Alla teddini annabi Isa hokki mo bawde hitaaki waywaybe mudum. Alla jomirawo hokki annabi Isa jalorgal do waywaybe mudum. Bandiraabe am mbe woni waywaybe annabi Isa. Yahudanko en gafube annabi Isa do gafangal. I non amma na kambe tan goni waywaybe annabi Isa. Waywaybe annabi Isa hauti fu e ganyube kolomo do wiki hanko woni mo Alla liloyi gam hisniki be diga hakke mabbe e kita Alla garay kanyalde jango. Gam non bandirawo am to a wanyi koloda annabi Isa mo Alla jomirawo liloyi mo Alla jomirawo siri gam hisniki ma diga hakke maada e kita mudum garay kanyalde jango. To a warti ganyo annabi Isa. Alla jomirawo bo hokki mo bawde o hito ma nyalde dargal. Gam rako aya chapande tati e jowego wi gam majum e hani yimbe Israila fu tabbitina Alla subi Yesu mo bardon dow gafangal warta almasihu jeido lamu. Bandirawo am hani an ma hande tabbitina Alla jomirawo subi annabi Isa o hokki mo lamu gam o hisnuma diga hakke maada e kita Alla garay kanyalde dargal. O bo hokki mo lamu kita nyalde dargal dow fu waywaybe mako. Bandirawo am a fami dum? Emi do Alla jomirawo hokkuma famu dum der bernde maada. Amin. Aya chapande tati e jowedi diwi. Nde be nani bolide den berde mabbe tagi. Be mbi Bitrus e lilabe horibe. Bandirabe dume min gadata? To gada yimbe ben nani ko Bitrus wiibe. Be pami maana ko Bitrus wiibe. Be pami lalle ben gadi hakki be paami lalle be tampi yeso jomirawo. Kulol nangi be, perde mabbe tagi. Se be kami biturus, elila be horibe. Bandira be, lumehani mingada. Se biturus holli be kohani bengada. Aya chapande tati ya jawe tati, yaki chapande tati ya jawe nai. Se biturus wibe. Komo emo don tuba, watane baptisma der inde Yesu almasihu. Gam kebon yafane ki hakke modon. Den, Allah hokkay on ruhu modun chahu. Gam Allah wadi alkawal modun gam modon. E bippe modon, ha e yimpe wotube. E komo emo Allah meden noddi warato modun. Biturus wibe. Se tubon diga hakke modon. Kolod on an Nabi Isa mu alla liloy gam hisniki on diga hakkeji modon e kita alla garay kanyalde jango. Njabon bodum wadana on baptisma der inde Yesu almasihu gam kebon yafaneki hakki. Den onon ma alla jomirao hokkay on ruhu mudum bononno hokkirimi. Gam alla jomirao wadi alkawal mudum gam modon onon e bibbe modon. E yimbe wotube, maana, e yimbe na Yahudan kwein. E komo e bi adamo mo alla jomirao noddi, warato mudum gam heba kisindam diga hakki. Bandirao am annano, alla jomirao e nodduma, ngarato mudum, koloda annabi Isa mo oliloi, gam hisnuma diga hakke maana, e kita alla gareka nyande jango. Anani noddol alla der bernde maada. Diga afofa, alla jomirawa e nodduma. Koloda annabi Isa, kisnoma diga hakki, e kita alla gareka nyalde jango. Ta wanyi noddol alla gam kisndam, bandirawa am noddol moy nanata. Dammugal alla jomirawa e mabiti. Alla jomirawa mabiti dammugal aljanna. Elawal annabi Isa, emo nodduma, elawal annabi Isa, gam keba natuki huromako watu aljanna. Ta nani hononde alla der bernde maada, ajabi ko owiatama der walde maku, atubi diga hakke maada, ahola ke annabi Isa mo oliloi gam hisnikima, seko wala, ahebai natuki huro alla kobu aljanna. Obo hokkete ruhu maku. Gam jodo da jodnde irinde oyidi teddina mo der duniyaru ndu aya chapande nai gada yimbe be jabi ko biturus wiibe se biturus waggini be wi bandirabe kisne ko e modon daga jamanu kalludum dum lalle jamanu annabi isa n jamanu kalludum gam be ganyimo Bembari mo do gafangan. Non mander jaman udum. E wodi ganyobe annabi Isa e tokkube mo. Hama e bembara tokkube annabi Isa. Gamnon biturus. Waggini himbe be. Beshura ko e mabbe. Diga jaman ukalludum. Wato diga ganyobe annabi Isa. Beshura ko e mabbe. Diga himbe metaybe hala kalluka do mabbe. Gambe tokki annabi Isa. Nomma e jamanu dum yimbe ganyi annabi Isa e tokkube mo e be kallana be hama e be mbara wobbe gamnon bandirabe am enen tokkube annabi Isa to en gannu to yimbe e ganya en to yimbe e kuda en to yimbe e meta hala kalluka do meden gam en tokkube annabi Isa dum wadato yimbe e jala en yimbe e ngira en kangal Yimbe kolla en ganyandi, gam en tokkube annabi Isa. To dum don wannuma bandirawo am, nomma dum wanyiri lilabe annabi Isa e fu tokkube mo. Nomma yimbe ganyiri annabi Isa e hore mudum. Nde yahudanko en ganyi annabi Isa be kallani mo, be mbari mo. Tariha holli, gada dubi arba'in. E maide annabi Isa e ummaki mako daga maide. Roman kwa en lami be do mabbe, konibe, kalkibe, chankiti be fuu nder leyɗe duniyaaru. Naaki hitaande 1948 taw yahudanko'en ngarti leydi maɓɓe. Non maaɗo en nani nyalnde darngal Allah joomiraawo suɓii annabi Iisaa o hokkiimo laamu hiitaaki fuu ganyuɓe mo. Gam non bandiraawo am taa wannu e ganyaandi ndi ɗum hollatama gam a tokkuɗo annabi Iisaa, ammaa joga hoolaare maaɗa e ɓernde 1. En nani nder 44 Biitrus waggini kooliiɓe annabi Iisaa o toriiɓe o wi'i, kisnee ko'e mooɗon daga jaamanu kalluɗum ɗum. Non ammaa bandiraawo am tokkuɗo annabi Iisaa, suru hoore maaɗa, hisnu hoore maaɗa diga jaɓuki ko ganyuɓe annabi Iisaa mbi'atama. Allah joomiraawo wallito'en jogooɗen goonga muuɗum e ɓernde 1. Aamin.